Ndagusuhuje ndi Mukayiranga Rose uhani kaze mu kiganiro cyacu kazi ni kazi cy'uyu munsi ntabwo ndi kure ndi mu mujyi wa Kigali ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo nazamutse rwose ngira hejuru ahasa nk'icyara ariko hari umujyi haratuwe bigaragare ko harimo guturwa bushyashya bigaragare ko ari ahantu hatangiye gutura ariko ni mu mujyi hari ibikorwa rero bitandukanye bihakorerwa nahageze nje gusura umudamu witwa Nikuze Suzana n'umudamu ukiri mutoya ariko watekereje ati reka nkore nkuramo ku mifuka nkoresha umutwe wanjye ngira ibyo nkora binteze imbere ndetse ikigaragara cyo aho ndi aho ngahakorera business hari n'abakozi batandukanye bigaragare ko ntagara umushinga umubeshejeho wenyine afite n'abandi afasha kubaho ndetse ibyo akora bikaba byanafasha n'abanyarwanda hirya no hino batandukanye babyifuza kubikora aha rero mu murenge wa Bumbogo akaba hakorera umushinga wo gukora imigina y'ibihumyo ngira ngo ibihumyo murabizi ko basigaye babikorera imigina ukaba watwara umugina ukawutwara iwawe ukawuhinga waba ushaka gucuruza cyangwa se kurya mu rugo byose birashoboka nyuma yo gukora imigina rero akayaba yanayigurisha nawe asigaho iyo ashobora guhinga kuko hari imirima iri ahantu mu gihangara aho ngaho iwe akaba yahinga akagurisha ibyo bihumyo ndetse agatunganya n'umusaruro wavuye mu bihumyo ubwo ndavuga nko kuba nsanze hari ifu bagiye bakora mu bihumyo byumye numvise avuga ibijyanye n'amasambusa numvise byinshi cyane aratubwira niwe rero nsuye aratubwira niba kuko uyu ari umushinga umuntu ashobora gukora ukagira icyo umufasha wenda hari igice cy'imirire myiza birumvikana ariko ubwo twebwe iyo turi muri kazi ni kazi tuba tureba n'ikivamo tuba tureba n'ifaranga Nikuze ndagushimiye cyane ku kanya umpaye nsanze ufite akazi kenshi gutunganya imigina gufasha abakozi nizere ko ntagutwaye akanya ariko mbanzira nagusuhuza uraho
muraho
umeze neza
meze neza
turarya ibihumyo
turabirya mu kanya
bona hangaha muwa mubitetse nyine hari bamwerekana bakiri uko biteye kuko biba bimeze
yego murakoze cyane hani wacu nkuko bireba abakozi barimo barateka imigina twakoze tugiye kuyiteka kugira ngo twice mikorobe ziba zirimo ndetse n'ibihumyo nta mushyituzi wacu ngo yicwe n'inzara
urakoze cyane ubwo hari abantu babaga bazi ko ngo ibihumyo ngo byica ngo niba byica nk'amabere bya bihumyo bya kera twagendaga tuvana mu misozi mu migina ngira ngo icyo kintu cyarahindutse
icyo kintu kimaze guhinduka mu myumvire y'abanyarwanda iriya yari imyumvire kandi ntekereza ko nabyo atari ko byari bimeze kuko ndibuka tukira abana iyo twabaga twariye bya bihumyo twicaga mu gisambo batubuzaga kunywa amata ariko iyo wabaga utabivuza ukayanywa mu by'ukuri nta kinka zabaga
byari imyumvire
ubu rero uyu munsi dufite ibihumyo nubwo babyita ngo ni ibya kizungu babigereranyije na bya bindi twicaga ku migina nabyo rero urebye nta tandukaniro rinini ririmo nabyo ni ubwoko bw'ibihumyo ntacyo bitwara rero kuko ushobora kurya isambusa ikoze muri kino gihumyo kandi ukanywa n'amata ukayifatisha amata ntekereza ko nta kintu bitwara
isambusa y'igihumyo uraza kutubwira ubwo hari n'ibindi bivamo reka rero tubanze turebe uyu mushinga wawe ndabona ari umushinga mugari wawe ufatiye umwanya munini cyane ni umushinga umazemo igihe
yego nkumazemo igihe nawutangiye nkukora nka business nawutangiye 2018 ariko no mu myaka ya mbere yaho narabikoraga mu rugo
byo kwirira
yego naguraga imigina nkikorera karima k'igikoni nkajya ndya ibihumyo twihingiye
nyuma yahuza gusanga ari ngombwa ko hanabandi bakaguha amafaranga
mu by'ukuri nanjye ntago numvaga ko ari ikintu nakora nka business muri ibyo naryaga nihingiraga mu rugo byo kurya nahaga abaturanyi rero ko imigina nabaga nayikuye kure reba kuva Ibumbogo ujya za Kabuye niho nakuraga imigina yo guhinga kugira ngo bitugereho duhinga ukarima k'igikoni bikatugora nibwo rero nabonye utwo mpinga mu rugo two kwirira tutahaza abaturanyi mpinga imigina mike kugira ngo bajye nibura baguraho babone ibihumyo byo kurya
ubwo wari ugikorera mu rugo kwa kundi ubishyira mu mabasi cyangwa mu nguni hurugurutse utarashaka imirima nk'iyi
yego nari mbere yanjye nayihingaga mu kibase gishaje mu mifuka mbonye ko bitahaza nubaka akantu k'agahangari gato cyane mu rugo nkajya mbihingamo
wari warabikunze ute
njya kubimenya nari mfite abashuti banjye babikoragaho ngaho za Kabuye hari ahantu babihingaga najya kubasura nk'uko nawe wadusuye ukabona bari gukora biriya nanye ndabibona bwa mbere
urashaka kumbwira ko ntari utahira hose ndatwara imigina
shora kudatwara imigina ugatwara ibihomye byo guteka
n'imigina nayo itwara nka bihinga
cyane rwose nakwere kuko ugenda ukabihinga nanje niko byagenze bwa mbere natwaye ibihumyo byo kurya bambwira nuko mbiteka se nenzi nuko bitekwa ndagenda ndateka mu rugo turarya bumva biraryoshye nyuma rero nza kubahamagara mbabwira ko nshaka noneho guhinga be kujya bami ibihumyo byo kurya ahubwo bangurisha ku migina bambwire nuko mbihinga ngende mbihinge nanye nge sarura ibyo kurya nuko nabimenye
nakunze birakuryoheye mu kurya ndetse usanga no kuba business bya business hanyuma mbere ahangana ndabona warabikoze nka business kuko nsanze wambaye itaburiya hari nabagenzi bawe bambaye amataburiya y'umweru nkawe muri gukorana hariya ndetse nabakoze bambaye amataburiya y'ubururu bano barimo kubitwika uyu munsi urabikora nka business nta kandi kazi ufite
yego uyu munsi bihumyo nabigize business njye kubigira business nibyo nakubwiraga burya iyo ugiye ubasha kuvoma n'ubumenyi aho ugenda nabiboneye kuri abo ngabo bakoreraga kabuye mbasaba kumpugura
wari ufite akazi
nari mfite akazi nari mfite salon de coiffure nubira cyahari ariko barampugura bambwira inyungu ibivamo niki ngura imigina noneho yo guhinga ndaza ndahinga koko ngira umugore wazaga kubirangura hano ubwo nge nirwaga nduha mbijyana ku isoko yazaga ku murima tugasarura tugapima ibiro akanyishyura akabijyana we yarafite restaurant yabigemuriraga mbonye ko ari ibintu byabyara umusaruro natangiye nubundi nkorera mu nzu ntoyi mbona isoko riragutse ku isoko ryaguka nange ngerageza kwagura business nuko byaje
nuko byaje
yego
uravuga uti saro kuyikontrola birashoboka ngashyiramo ni business imigira mukanye wambwiye ko wize muri kiye nta kandi kazi ugeze ujya kwigirinzi ko muri kiye higabarimo warigishije
yego nkuko nabikubwiye nge ndi umurezi ni kuvuga ngo muri secondaire nize uburezi nize mu kigo cy'abafurere kiri save yitwaga NPTTC save marangije nigishaho ura nigishijeho muri primaire nyuma yo kwigisha rero ko nari mfite buruse nza kwiga muri kiye naho niga uburezi ndangije kwiga bampakazi nari ntuyiremera bampakazi kujya kwigisha urenze Nyabugogo hari hafi mu Gatsata ku ishuri ry'igihogwe mbona ni kure nari mfite umwana kuko nari mariye mbona ubuzima bw'umwana gusiga umwana mbona urugendo nzajya nkora amateke nzajya nkoresha ndeba n'umushahara bazajya bampemba mbona nshobora kuriska ko umwana wanjye yagira ubuzima butari bwiza rero icyo gihe byabaye ngombwa ko ntajya kwigisha nibwo natangiye nkora muri iyo saro umugabo yaramfashije angurira saro de coiffure ubu no gukora ibintu bya saro de coiffure ndabizi nirangagije ko mfite lisansi nashatse abakozi abakoiffure baraza turakora banyigisha bya bintu byo muri saro nanjye ubwanjye ndabyimenyera
ubaze uri munyakazi saro urayimenye uje no mu bihumyo na lisansi yawe
yego ubwo iyo saro ibayaho nkajya nizigama mu bimina by'abagore iki nayoboye nibimina by'abagore tukaje twizigama tugakora imishinga nibiki ubwo mbonye umushinga w'ibihumyo byabaye ngombwa ko saro nayihaye undi muntu kugira ngo ayimanajinge bajye bamverisa noneho ngiyewe nze mu mushinga w'ibihumyo no urebyo nuko naje mu mushinga w'ibihumyo ngeze mu mushinga w'ibihumyo ndakora mbona ko ibihumyo ari ikintu cyaguteza imbere
urumva ko uri munyakazi ibyo kuvuga ngo warize oya nozagushora ako ndibaza ko noneho wageze ahantu uvuga uti ndatuje nicira mu mushinga cyangwa hari n'iyindi ufite imbere
oya ndashaka kwibanda cyane kuri ubu buhinzi bw'ibihumyo kuko ubuhinzi bw'ibihumyo burimo ibintu byinshi byanyinjiriza amafaranga kandi nanjye nkabasha guhakazi abandi bantu benshi
biragaragara hano hari abakozi uraza kubitubwira abakozi bahari abakozi ukoresha barya uruko bagukoreye uravuze uti ndashaka guha mu mushinga w'ibihumyo kuko harimo ibintu byinshi bishobora kumfasha mu iterambere ndetse na ukagira n'abandi bibeshaho abateze amatwi radio Rwanda baratwumva baradukurikiye ntago baraha ariko tugiye kuhababera ndagira ngo tubazengurutse mu byumba byose uravuga uti mu bihumyo harimo ibintu byinshi uranage uranaboneraho umbwire mu bihumyo harimo iki iki cyumba mu gikoramo iki aha mu gihakorera iki unambwire ibyo uvuga ngo mu bihumyo harimo ibintu byinshi ubwo harazamo na ya mafuna bonye
yego duhereye ku cyumba cy'ambere naho tuvangira dukorera uruvange tugiye gukora imigina y'ibihumyo twe dukoresha ibisigazwa by'ipamba iva Tanzania ko mu Rwanda ntago duhinga ipamba tugakoresha sondori nifu basya muri bya bisigazwa by'imiceri tugakoresha nishwagara ikoreshwa mu buhinzi
icyo ni icyumba kimwe
cyo ni icyumba kimwe nibyo nibyo bikorerwamo tuhakorera urwo ruvange urwo ruvange iyo tumaze kurukora no muri turacyari muri cya cyumba bya bintu tubipakira mu mashashi kwamara kuyipakira mu mashashi
aya mbona imigina
yego ari ya mashashi kugira ngo tuyakoreshe tuba dufite uburenganzira cyangwa ngombwa cyarema kitwemerera kigaragaza ko rema ituzi ko dukoresha ari ya mashashi tuyakoresha nk'ibihoho mu gukora ya migena y'ibihumyo ubwo duso iyo dusohotse muri icyo cyumba tujya mu gikoni aho tujya gutekera ya migina no kuvuga ngo niho imigina itunganyirizwa
aha abasore bari
yego bari abasore urabona ko barimo barayipanga twebwe uyu munsi turimo turakoresha ingunguru ariko mu minsi iri imbere ndateganya kubaka ifuru kuko niyo yajya yakira imigina myinshi icyarimwe ko buri abagiye gupakira ziriya ngunguru esheshatu bazipange mu imigina itari munsi ingunguru imwe tuyipangamo hagati y'imigina 300 na 350 rero nishya tuyicanira igihe cy'amasaha 4 irabihiye mikorobe twazishe turayarura tuyijyane muri kiriya cyumba kindi tuyireke iminsi ibiri ibanze ihore nimara guhora turayitera umurama umurama ni uyu nguyu ureba utazi kubitandukanya ubumeze nk'umugina aho bitandukaniye na majenerasiyo atandukanye donc ni nk'ibyiciro bitandukanye tuwukura ibutare irubona hari ikigo cy'abashinwa kidukorera kidutunganyiriza umurama uretse ko natwe mu bahinzi b'ibihumyo dufite urugaga rw'abahinzi b'ibihumyo bo mu Rwanda nkaba nange ndumwe no muri komite y'urwo rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo ndi mu kanama nkemurampaka mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo harimo muri bagenzi bacu rero harimo abahuguwe bazi gutunganya uwo murama ariko njyewe uyu mfite nawuvanye ibutare kugira ngo tubone ibi bihumyo bona turi guhinga mu Rwanda ni ya mibanire myiza ni ya miyoborere myiza y'umuyobozi w'igihugu cyacu kuba ku mubano mwiza afitanye n'igihugu cy'Ubushinwa iyi technology dukoresha dukora iyi migena y'ibihumyo niyo tuvaniye mu gihugu cy'Ubushinwa abashinwa rero nibwo baje bashinga ikigo hariya irubona kidutunganyiriza uyu murama dukoresha muri iyi migena y'ibihumyo iyo tumaze gutera umurama imigena tuyijyana mu masare muri ara masare yandatandukanye hariya wagiye ubona imigena iri mu byiciro bitandukanye hari heruka guterwa umurama harite umurama imaze ibyumweru bibiri kugira ngo umuntu uzakenera umigina azagenda yibona mu byiciro bitandukanye ubwo rero umugina kugira ngo ubugeze igihe cyo guhingwa twamaze kuwutera umurama ubundi ushobora kuduha komande tukakubwira ngo uyu munsi twateye umurama nimba indi migina yashize ukatubaza uti nzabona undi umugina wo guhinga ryari tuguha iminsi 30 nk'iki gihe hariho ikirere cy'imvura imigina irihuta umura muri huta imigina ikera vuba kwera mvuga no kugera igihe cyo guhingwa mu minsi 30 umugina wacu tuba tuwubonye umuhinzi yaza akawufata cyangwa natwe tukajya kuwuhinga ariko ari giye hariho ubushyuhe tuvuga hagati y'iminsi 30 n'iminsi 45
ari komanda ukoreraho utanga iyo minsi
ntanga iyo minsi
ugomaze gutera umuramo
yego ubwo umugina ugiye aho uzerera tukawuhavana tujya mu murimo
iki cyumba cyo nicyo mujya muhingamo mukeza
bugasara iyi hanga rubona twubatse imirima igeretse kugira ngo dutubure imirima
ubwo nshaka kuvuga ka etage
ni imirima yubatse muri etage nko kubibona duhingamo
tumaze gukora umugina turawuteye umurama tugeze naho duhinze bireze uti bihumyo bivamo ibintu byinshi bivamo iki gishobora gufasha abantu haba muri business kuko kazi ni kazi no gushakisha ubuzima ndetse no kuba umuntu yabasha kubonamo amafaranga bivamo iki bihumyo
okay urakoze nk'umuntu ushaka kwinjira mu bihumyo ngo bigire business urabona njyewe ko nkora n'imigina ntabwo umuntu wese yahita akora imigina kuko bigusaba ko baguhugura hari uruvange dukora hari ingano dukora ntabwo umuntu wese ahita atangira gukora imigina ariko ushobora gutangira uhinga ibihumyo kaza ukagura imigina iyo uguze imigina tuguhereza n'umukozi ujya kugufasha guhinga ya migina tukanagukurikirana kugira ngo turebe utaza kugira igihombo bitewe n'ubumenyi bukeye icyo gihe iyo ari to twaguhaye imigina tunaguhuza n'isoko ry'abazakugurira bya bihumyo kukirenze kuba wahinga ukabura umuhinzi w'ibihumyo ubitanga ku masoko mu restaurant mu mahoteli n'ahandi ibihumyo ushobora kubikoramo ibindi bintu ushobora kuba ufite kantine ukavuga uti ngiyewe kantine yanjye hariya ifite ibyo kurya bikoze mu bihumyo uyu munsi wa none hano duhugura n'abantu guteka ibihumyo kuko mu mbogamizi twaje gusanga twari dufite nk'abahinzi b'ibihumyo twasanze ko hari abanyarwanda batazi guteka ibihumyo akabona igihumyo akabona nk'ikintu cyoroshye turi mwimurika ry'abahinzi n'aborozi ryabaye umwaka ushize 2023 nagerageje kuryitabira twari kumwe n'abandi bahinzi b'ibihumyo ariko ngiyewe ngenda intego nyamukuru ari ukugira ngo nigishe abanyarwanda guteka ibihumyo kandi barabikunze cyane icyo gihe twakoze isambusa koze mu bihumyo gusa nta kindi kirimo dukora burete twotsa brochette y'ibihumyo noneho duteka ipirawu y'ibihumyo n'umuceri duteka boyiro umureti speciale y'ibihumyo uvanga na magi yenda nagiye kuri pizza zo zirasanzwe z'ibihumyo ariko nayo turayikora iyo yishatse noneho no guteka imboga ibihumyo nk'imboga cyangwa nk'inyama bisanzwe ibyo byo umuntu utazi guteka n'utazi guteka uje kwigurira ibihumyo hano iwacu turambwa dyondo ubiteke gutya
ubwo ari umuvuga ikivamo twahereye ku biryo ariko hamusanze amafu masanze ibiki hari ikindi kitarayo masambusa sambusa brochette niyo mitekere yose ivamo ibintu byose za omelette speciale ipirawu hari ikindi
niyo fu ifu y'ibihumyo iyo tugize amahirwe akaba ariho izuba kuko ubona ngo turabasha kubona imashini zumisha ibihumyo ariko mu minsi iri imbere buriya dushobora kuzabigeraho turabifata tukabishyira ku zuba iminsi itatu ibihumyo biba byumye tukabisya mu mashini yabugenewe tugakoramo ifu ikagurishwa ifu y'ibihumyo irahenze kuko iba yavuye mu bihumyo byinshi bibisi ariko igurishwa ku magarama kugira ngo byorohere buri muntu wese ariko kandi iratubuka
ibi byose urabigurisha cyangwa ufite abo bishyira nko mu marimantasiyo
urabicuruza twafunguye kantine ikanyite kantine aho umuntu ashobora gusanga isambusa burete za pizza kaga potaje sene nayivuze ko potaje ubundi niyo abantu bamenyereye kurya mu mahoteli hose aho wajya mu maresitora potaje y'ibihumyo ibihari kandi iranahenze ariko kandi nta n'impamvu yo gutegereza kugira ngo abanyarwanda bajye kuyirya muri hoteli cyangwa hehe niwe mu rugo yabyikorera aha rero hano habari n'ibihumyo bibisi
ni ukuvuga ngo aho gucuruza umuntu ushaka kurya icyo ashatse cyose arakihabona
cyane rwose arakihabona n'ibihumyo bibisi tuba tubifite hano Kimironko iruhande rwa Wunguka banki ukorera hano agati ya MTN na Wunguka banki niho aga fast food kacu kari yego
okay icyo numvise cyo nuko ukurikirana igihumyo guhera ku mugina ugashyira mu muramu ukagera kwa kundi guteka imigina bikagera ubwo bimera bikagera ubwo bitera bikagera ubwo uvana mu byeze bikagera ubwo ugaburira abantu mu gakantine kawe ubwo ndavuga ibyiwawe gusa ntavuze abo ubiha ibyo byose igihumyo ushobora kumwereka utangira kuvangavanga ryataka na bya biki byose ushyira mu mashashi kugeza ariye yapize
yego niko bimeze kugeza uyu munsi wa none umurama niwo ntarabasha gukora ariko nabwo nimara gutunganya inyubako nkabasha kubaka laboratwari
ubiteganya
ndabiteganya cyane
ariko ubundi hano hantu hapangira iki ndabona ari hanini cyane
ahantu ndahapangira kuhashyira ubushakashatsi bushoboka ku gihumyo kuko nk'uko umuyobozi w'igihugu cyacu yagiye kuza no tekinoloji mu Bushinwa sinifuza ko yazabona ko yakoreye ubusa nanjye ndashaka gukora ku buryo ki niyo bariya bashinwa uyu munsi baba batakiri mu Rwanda ino tekinoloji twayisigarana wa muramatu nkawukora ngakora umugina ngahinga igihumyo nkanagiteka umunyarwanda akakirya
Turakomeje ikiganiro cyacu kazi ni kazi. Ndi kumwe na Nikuze Suzana namusuye ahakorera company ye, ni company yitwa Ngukira.
Triple S
Company Limited. Ni company yo mwumvise itunganya kuva ku murama kumugina nako kuva kumugina kugeza ku gakantine ga tunganya ibyavuye mu gihumyo. Ah, yavuzemo byinshi, abakunda pizza, abakunda potage, abakunda omelette speciale, abakunda sambusa, brochette, byose bikava mu bihumyo. Aha ndabyumva ubwo ni igihingwa ntago ari gishya cyane, ariko ni gishya kumva brochette, ni gishya kumva bread, ni gishya kumva isambusa y'igihumyo, ni byiza cyane. Reka turebe ikivamo. Aha ndahabona abakozi benshi. Biroroshye nkurikije iyo mirimo igihumyo gikorerwa. Biroroshye gusigarana amafaranga hejuru y'aba bakozi ufite angaha.
Birumvikana ntabwo naba nkorera abakozi gusa nange ngomba kugira icyo mbona kandi nkabona n'igishoro nzakoresha n'ibindi.
Ufite abakozi bangahe?
Hano mfite abakozi batanu bahoraho. Noneho mu kwezi nshobora gukoresha nk'abakozi 50. Kuko nk'ubu ejo hari abakozi 15 bavangagarura ruvange na
kubwira. Ufite abahoraho n'abanyakabyizi?
Yego. Ejo hari 15, uyu munsi hari 8 barimo bateka. Nibamara guteka hazaza abandi bazaza gutera umurama. Yego.
Buri wese n'icyazi. Hari n'abatundi nk'ari nabo mbona hariya mu gikoni bambaye amataburiya y'umweru. Aba bose nyine urabahora naba uyu munsi basa nkaho ari babandi batanu naba bambaye amataburiya y'umweru.
Bano bambaye amataburiya y'umweru naba hahora. Uretse ko umwe nta urimo hari wagiye guhingira umukiriya wacu watwaye imigina wagiye kumwereka uko bayihinga.
Okay, dusa tujya ku muturage. Umuturage aragushaka kugira ngo muhingire. Biroroshye kubageraho?
Ni ukuvuga ngo umuturage aho ari hose yadutwariye imigina. Natwe umukoro tuba dufite kuri we ni ukugenda tukajya guhinga ya migina yacu.
Sana, aha turi muri Kigali. Umuntu araguhamagara ari Nyabihu, undi araguhamagara ari Musanze, undi araguhamagara ari Nyamasheke, undi ari Nyagatare. Ibyo bintu bizaborohera. Biroroshye
cyane. Nk'uko nawe yavuye aho hose kandi hari abandi bantu bahinga ibihumyo akaza gufata imigina muri Kigali. Wumve transport yakoresheje avana imigina hano ayijyana Nyabihu. Arayitwara ya migina ntabwo yajyana uwo munsi ngo ahita yihinga. Ayigeze tumubwira ko ayisibiza iminsi ibiri kugira ngo umurama aba yawukubaganyije. Aba yawuderanje umugina awugezeho wanahinduye ibara. Hari ushobora koherereza imigina kubera ko ari mu cyakavuga ati imigina nzi ko iba isa umweru w'amata none yahinduye ibara imigina irapfuye. Niko biba byagenze umuramu wa wideranje aragenda akayikura mu mifuka twayimwohererejemo akayishyira ahantu hafite hasukuye iminsi ibiri ku munsi wa gatatu natwe turi yaranja tukamwoherereza umukozi ujya gukurikirana uko yahinze.
Okay, Suzana, rero turashaka gufasha abanyarwanda badukurikiye mu kiganiro cyacu kazi ni kazi nabo bashaka gutera imbere bashaka kumera nka Suzana cyangwa se bakamera n'undi uri hasi kuko nawe ntago wahereye ahangaha byagiye bizamuka gake gake. Umuntu ushaka guhinga imirama wenda watubwira uko muramugura ashobora kubijyamo agahera kuri dukeya bikazashiduka byabaye business nk'uko kwawe.
Nk'uko nanjye nakubwiye nahereye hasi abenshi bakunda kuza atanabifitiye icyizere. Nawe rwose ntago nirwo ngenda namurenganya kuko nanjye niko natangiye. Aravuga ngo hoya ndabanza ntware duke njye kugerageza ndebe ko bino bintu byera. Umugina turi kuwutangira amafaranga 500.
Atwaye imigina wenda 50.
Yego. Utwaye imigina mikeya we akenshi babanza no kuza kureba aho dukorera. Kuko aba yumva afite amatsiko ati si ibintu bikorwa bite bigize gute bihingwa mu nzu. Uw'imigina mikeya we biratworohera tumwereka uko abigenza n'ibiki. Akenshi igihugu cyacu cyateye imbere abantu benshi bafite ama smartphone. Uramubwira ati etape uri bugereho ujye ufotora unyereke ukanamugayidinga kuri telefone. Yavomera ukamuha ikigero cy'amazi ari buvomereze byatangira gushibuka mu gato ifoto runyereke hari n'igihe byera ntamenye ko byeze nabo barayaminsi bihumyo byerera ukamubwira ati ifoto runyereke byakwerekwa mu gato byeze ibyo bisarure bigenze gutya ukamukurikirana.
Nyine umuntu yatwaye imigina 50 niyo kurya gusa cyangwa zacuruza?
Ntabwo yabi yo kurya gusa agurisha abaturanyi bari hafi. Kiro cy'ibihumyo umunsi kirarangura amafaranga 2000.
Kurangura?
Yego. Niko uje kugura detaye twebwe tumuhera 2500 ariko ku isoko bakigurisha 3000. Umugina buriya wera hagati y'amagarama 500 na 600 kandi umugina uhundura mu gihe cy'amezi 3.
Ubwo nuvuga ngo imigina 2 ni ikiro.
imiji nibiri muri ya meza tatu yego
tubariye kuri iyo migena 50 yatwaye
nitubara nitubarira ku magara 500 urumva imigina ye izera ibiro 25
okay abyibarire ni
ndabyibarire
aho dukurikiye nyine babyibarire kuko buriya hari umuntu uhita baragashaka gukira vaba yihuse ariko biba byiza nayo gukoresha umutwe wawe kugira ngo ubiharanire ejo utazabara nabi ukavuga ngo bambariye nabi oya byibarire uyu munsi ufite abantu herekeza muri iyi business ku buryo nabo barangira rya soko vugaga
yego ndabafite hari amatsinda y'abagore nkurikirana hari na cooperative y'urubyiruko turimo dutegura guhugura mu cyumweru gitaha yaduhaye isoko ture no muri iyi migina turimo gukora harimo imigina tuzaba supplyinga tugende tubahingire tububakire na hangari yo guhingamo tubahe namahugurwa yo gukora imigina uyu munsi wa none turi gufata n'umusaruro muri ya kantine turi gufata umusaruro w'abahinzi bacu kuko dukoresha ibihumyo byinshi ibikora sambusa ibikora burete ibikora boyiro ibikora potaje bidusaba gukoresha ibihumyo byinshi noneho kongeraho nababakiriya dufite dusapurayinga Kimironko mu isoko Nyabugogo Ziniya Nyarugenge dufite abakiriya dusapurayinga rero umuhinzi wacu tugenda tumuhuza nabo icyo nkize imbere kuri kampani yanjye numviye kampani yanjye ngashyiramo iyo laboratoire ngashaka izo mashini zitunganya umusaruro ndetse nkabasha no kongera abakozi urabona nkabari abana bari gukora biriya na abana b'urubyiruko uyu munsi ntutekeze ko bari abana rijya bakorera gusa arabafashe nabakuye ku muhanda babagara ku muhanda mbigisha gukora imigina noneho n'undi muntu ukeneye abakozi ndabamwoherereza na wa muntu wacu twahuguye gukora imigina iyo agiye gutangira kuyikora bwa mbere tumwoherereza bariya bana akagenda akaba ari bahikiraka bakamufasha kuko barabizi cyane
Suzana nagira ngo nkubaze kabazo kamatsiko abantu bakuzi ufite lisansi yawe uri mu bihumyo biberaho ngaho mu kazi ushaka n'amasoko ufasha n'abahinzi b'ibihumyo bajya bakubwira ngo iki
ngitangira ntabwo byumvikanaga neza uzikumva ngo umuntu ngo afite lisansi yize uburezi abantu twize uburezi kwifitemo kuba twakora nibindi bintu byinshi atari kwigisha gusa kumva rero ngo umuntu ngo yavuye mu burezi yagiye guhinga abantu bakunze gusuzugura umurimo w'ubuhinzi bakumva ko ari byo abantu batize bakumva ko ari byo abantu baciriritse ariko njyewe na lisansi yanjye mfite mba ndaha ngaha ndi mu bikorwa sanze ndi mu bikorwa turi n'abakozi aho tuba turi guhinga nkabafasha guhinga guteka imigina mba ndi kubakurikirana kuko ndabizi mbabwira ngo kosora ikigira gutya ntabwo rero abantu uko babyibwira ntibumve ko kwicara ngo ufite lisansi ugende wicare hariya ukarabe use neza kandi ntacyo winjiza ntago bikigezweho muri iki gihe muri iki gihe igihe tugezemo nicyo kwiteza imbere ugateza igihugu imbere uyu munsi wa none hari abari kungukira kuri lisansi yanjye nge nize kwigisha rero kwigisha ntabwo ari kujya mu ishuri ngo mfate ingwa cyangwa mfate mashine nigishe ahubwo naba ngaba ndi kubigisha binyuze mu ki muri ya metodoloji nizi
ku mushahara birakunda bivamo usubira barankangahe ku kwezi
yewe ntago njya munsi y'amafaranga 1500 kampani nayisigiye kuko nayisigiye ntabwo
wahembye aba bakozi ahaho ni wawe ntuhakodesha ariko hano kuri kantine urahakodesha hariya Kimironko wambwiye wihemba 1500 na kampani urayisigira
yego bano bo bakora bubyizi amafaranga yagenda yatwaye atayatwaye ntiyagaruka byaba n'imiserero uhembwa ku kwezi nawe agomba kubona amafaranga ye iriya kantine igomba gucuruza ikunguka za nyungu zikishyura inzu zikishyura n'abayikoreramo
tugane ku musozo ariko abadukurikiye bahabifuza bati turashaka kwiga natwe turashaka gukorana nawe mwakorana mu buryo bwinshi bakugereho bate
nkorera mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Muhozi twigisha gukora imigina guhinga ibyo iyo migina y'ibihumyo ndetse tugatanga n'amahugurwa ku mushaka gutunganya amafunguro akoze mu bihumyo izo burete izo sambusa n'ibindi byose uko twabivuze na pizza na brochette ipirawu bese umuntu ushaka kwiga kubitunganya tumukorera menu yose yuzuye boyiro ku buryo bya bintu byose duteka mu bihumyo nawe amenya kubiteka ufite rero inyota yo kuba yafungura kantine nawe rwose turahari kugira ngo tumufashe abanyarwanda babashe kurya ibihumyo kuko ibihumyo dusubiye inyuma gato buri ibihumyo ni umuti ni ibiribwa ariko ni umuti rero uwankenera yambona kuri telefone 07788544 14.
Reka gushimire cyane ariko mukanya watubwiye ngo ntawuze watahatari ikihumyo niba tujye kurya potage na tujye kurya umurete special niba tujye kurya pizza tujye kurya iki
tujye kurya boil turye na special umurete special urimo ibihumyo
ibihumyo
yego
nikuze reka gushimire cyane wakoze kandi ukomeza ufashe abantu kwiteza imbere sukurya neza gusa ne no kugira ifaranga ku mufuka kugira ngo ubashe kwakurya neza ugere kuri byinshi mu iterambere urakoze cyane
murakoze namwe kudusura
ni kuze Suzana twaganiraga aho namusanze mu murenge wa Bumbogo ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali umwuga we ni igihumyo kuva ku mugina kugeza ku isahani ni birebire yabivuze ntago nabisubiramo ariko wenda mvuze ibivamo bwa nyuma birangiye igihumyo cyabonetse wumvisemo umureti special ubwo bavanga n'amagi wumvise boiro wumvise pizza wumvise ipirawo wumvise brochette wumvise sambusa ni byinshi cyane biva mu gihumyo ibyo byose rero we atangirana n'umugina akajya kushaka umurama kuri ya mirimo yose afite abakozi batanu bahoraho yatubwirangije yakoresheje 15 biterwa n'akazi afite akabikora agamije kwiteza imbere guteza imbere imirire myiza aravuga ati nubwo nize kaminuza ntabwo kwiga kaminuza ari ukujya hariya ngo umusirimu gusa oya no gukora uramusanga mu itaburiya uramusanga mu afatanya n'abakozi be muri iyo migina ariko igihembo arakibona yishyura abakozi be agasigira kampani nako ihemba 1500 ku kwezi urumva ko rero umushinga we washyizemo imbaraga ntakabuza icyo ushaka kukigeraho yakoze cyane ndetse nayo ngushimira wakoze kubana natwe muri iki kiganiro kazi ni kazi cy'uyu munsi nari mu Kayiranga Rose aho Bumbogo Gasabo ibi byiza.